Jajile lingwe Gidole fumo la mioko Gobo langolana Gabu java zori baga Ore jajile lingwe Gidole fumo la mioko Wana na sigiliani Wana na sigiliani Wana na sigiliani Wana na sigiliani Ebile baswabile Wana ibogwatile Ebile baswabile Wana ibogwatile Ebile baswabile Wana ibogwatile
Wawe back in the eyes boy Lie back reganama uvesana Wawe back in the eyes boy Wawe back in the eyes boy Udulie ni muda na uke na selo
Wana na sigiliani Wana na sigiliani Wana na sigiliani Wana na sigiliani Ndimo wapila Wana na sigiliani Ndimo wapila Wana na sigiliani Kibere kile gamata Wana na sigiliani Ndimo wapila